Ngithi udlula bejobe imgqebo bethi ngeke zedlule sidalo bengibone sengalo bese kuyasukulumela kibo ngoba kuyahlale kulumela. generation. Get your money to your colors, the wind in bonnie, get it done. Hey, Dali, get it. Was up in the lead. Usefe win was thin. Was safe. Imagine such a feel. What we also to go on. Imagine how we're going to go on. But say the towers got there. We approach you, some of the things that are saying it to hey, I am as. Getting to a man getting position. I'm happy with the last one. I'm going to go on. 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 Ngithe push and knock asabona iphazo lomnyanga abenzodlula kanjani bafana bangifaka ngidlana la wena bazodlala wena hey ntakaza amashini ngithe kumshawe ngoba mina ngishaphe ezibhebe ngomakade kunikezela omama bebuza abaningi bethi ngabe kuseyonwana ehlazana leyo mabona bulawa lifakazi badlala ithi yiyo impenywana ehlazana afuna ingekisashintsha sidala yebo asakwalisa sidala gogo umbitshoni yokumlakade emhlazane esihlangane sonke ephelela amaqaba bekhona amasandane bekhona omabhasha bekhona onxovanxovanele kuzana bedla beyithela amanzi uhlekana sokancane fo amathalenti isiginci babuza abaningi bathi angakwenzani kelo mfana amenza kanje ubaleyane egija amezakanje bayithumele kumashutshi umfowamvela sebajaka memeza umncedi umfowamkhiza memeza umondi umfowamvela senango umfana ejabule emamlukweni eyoshona encukweni kamkhize bamemeza udifu bajaka memeza udetha ngoeeaoshutha amandla masewehle kancane encukweni bashona phansi obabuza ukuthi ngabe njengoba baleyane esiginci senimenzeni lo mfana kwathi wayo umthetho wakhe funingebe senenza lutho sidala ngithi bafana bam niyahlupha njalo nina ngithengisa abalandeli beni ngezinhle nithi ndoza nazo ngonyaka ozanga ungazi ukuthi kulonyaka benibanjwe yini ngithi ngifike ngifikile ntangaza amashinga nina kufanana nababanga ngithi wathembisa abantu wathi nomandela wathi bathi bambuza abatshana bakhe ngokwezilinye babuza bathi hayi bo malume wathini umandela wathi hayi naye akazange saqhubeka ho kanjalo nje he hayi angazi ngithi wegatsheni wesigamzini sefasefisto show njalo umfana omncane wathi hayi yasiyavalenta angikodwa njalo khenza lam ngokubiza ngoba ngizomkhulu umehluko ma ngithi ngiyaqhathanisa ma ngithi ngiyaqhathanisa nje ngiyaqhathanisa nje hayi bo hayi kulungile hayi sonomshushu